usije kuniacha, ukaleta tafarani kawa ndoto. Hata singoki kwako sikosei, tena unizalie na mapacha, taweka mambo hadharani wapate joto. Ah, so kama najigamba wongo kwangu mwiko,
mwiko, mwiko,
wendo wangu namba moja niko,
niko, niko,
usije kata kamba wendo langu jiko. Wasijaribu kukungoja nipo,
hata kukikucha alfajiri. Joko akisha wika unapambana na yeye, yeah. Unapambana na yeye, yeah. Paka nasema kasubiri, jasho lanitiririka unakazana na yeye, yeah. Unakazana da, pasi huku niweke kimiani.
Ailete, 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 ailete,
ile ni sase.
Ailete, ailete,
ayo,
ailete,
umenikolea.
Ailete, ailete, ailete,
ailete, nichanganya nipumbaze.
Ailete, 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 ailete,
nagongelea.
Nisha jiopolea, kilicho baki ni upani. Nisha chana nyafu anaongea, dona tupandisha thamani. Ah, sitaki kukuona ukiwa unalia, ah. Shakikoki utapona takupatia raha, ah. Anisemesha kwa pole takifanya vibaya, ah, ah. Unawakomesha watu aneta kwa bahati mbaya, ah, ah. Hata kukikucha alfajiri, ah. Joko akisha wika unapambana na yeye, yeah. Unapambana na yeye, yeah. Paka nasema kasubiri,
ah.
Jasho lanitiririka unakazana na yeye, yeah. Unakazana da, pasi huku niweke kimiani.
Ailete, 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 ailete,
ile ni sase.
Ailete, ailete,